The way you do your thing, DJ. Navy Silk and Kings, DJ. The way you do your thing, DJ.
Mr. DJ,
Chiku Wachite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Mr. DJ,
Chiku Wachite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
My girl, I like the way you shake your body. Come near, bend over, 1 feet at the. Anything you wanna, my girl, me ready. I don't care, I don't mind over you, my ready. Mr. DJ, Kakubozi Neku Escalete. Mr. DJ, the way you do that thing, gas all a 7, go by is a wing. Uganda is the palace, my DJ, you the king. Kusubia muziki go, my DJ, nipe sample. Maliba kusoma konga best example. Muziki guli kutamanga rema, nedimpa. Mapeso ganyi ganyi ganga moda nyiga pimpo. Chikuwe sakata sabula kuwa nani strapo.
Mr. DJ,
Chikuwa chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Mr. DJ,
Chikubo Chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Chibala chapute, DJ Tabuse. Onatagala butagazi ya fute muise. Nasumagira na ye mukone kwa muzuku se. Wabatazi nangafuru materi ya muise. Ele sawa, oweda uya waiting for. In the club, ipa 724. Wada shigwa tazi no tumarira ne before. Fuluma, we waise waliwe kubo. We, ebyana vya weze. We, fete tulobye tubinyeze. Kukononi na vina kudosi vivaze. Wawula boye, nange newaze.
Mr. DJ,
Chikubo Chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Mr. DJ,
Chikubo Chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Wachikuba neva ganga bala. Wawamba site busi ya nemba lala. Kusinga ya mbula wanone walala. DJ, metukuta kwenebu watavimba. Otademwe virungo manyo kufumba. Zala waka babika masumba. Basana kusabira kapito musumba.
Give me the beat, I wanna jump on it. Let me squeeze my baby until the time you quit. The way you do your things, make my body to sweat. Turn up the vibe, turn up the beat.
Mr. DJ,
Chikubo Chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.
Mr. DJ,
Chikubo Chite.
Mr. DJ,
Watu Wamba.
Mr. DJ,
Zeku Watengule. Kwasa Kevin Yatoma Lojambale.